kaka nyo atenga kumulukulika tekali akantu akawomo ebisebuka eyo munsi y'abafumbo mubanagana banji abakyasa ekimu batono walimu abejjusangirwaki lwaki bakola kye bakola emirembe gye basuubira gibuze kino ekitalo yo ebintu walimu olwebirumira obadde muntu mulungi omwabya osanze mpala kitale bagenze okunywa olwongajja kutubirirayo bwe gyoli ogamba nywa mwenge naye naali ku bintu bye birala nnyo adda weebase n'oggulawo wamma ne yeekola obusolo n'azungazunga n'atagala gy'oli n'ogamba nti awuvamu mwenge tolibabuulira sebo tokittottola laba katonda omanyire ogenda kuwangula tolibabuulira sebotoyogera byanju sibenjamu ogume sebo ogenda kuwangula serengeto olusi lwaba kalinyo linyo banno bubali waddenga tebajja kulopa abami baabwe be baddeeka nga bafuuka nsolo enkambwe tojja kudda mbazadde bo oddayo otya gye wasibula onoogeza ne weno byanya bujja kubanga oyo omufiiriddwa kojjamu amawanda luli wankuba lwe yatwawula nze naye tweggama ku Pretoria nayogera ku bibye mbunga talina mirembe kinange wadde nnomboze era mbukalekaleko musingako nannyumiza bwali ku bugubi n'emboozi bwete kyagattwa nandojjerayo bwannina kale nanyisa obufumbo Jangwa na nakirija wamulastani ya beri na kola kajiko na tabula mberenge ye chungurwa wabula njogere wadingo no sunguwala sirimu wadaduse erudda lwijiddemu ebigambo tuvudde kumbaliga kyekyo ne tuba na beesigwa obutukuvu mbulengera wewaawo obujja na nfudu kasoobo walimu abaali abeewagguze wabula ebbala byekyokya bakyusizza bazzeeyo ate ne balongooka ne batereera manyire ogenda kuwangula tolibabuulira nyabo tubitottola sibe nnyama ogume ogenda kuwangula papa 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 papa